mogala wa Democratic Alliance o batla ketso e potlakileng mmileng wa R64 pakeng tsa Krugersdorp Dam le Boshof. Mmele o e neng e le wa bohlokwa e se le lehae la mafu, o tletse ka di-potholes mme ha ba bolokeha. Maphelo a lahlehile, malapa a setse e le maqakeitsi, mme le basebetsi ba tsela ena ha ba bolokeha hohang. Ka hoo, mokgatlo wa Democratic Alliance o kgoeletsa tokiso ya tsela ena ka pelepele, mme ho be le boikarabelo le moralo o nepahetseng wa tokiso ya tsela ena, ho kgutlisetsa seriting le polokehong ya ona.